ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angibingelele ngikwamukele futhi engosini e-fresh. NginguSibonelo PT Ngema, ungumlomo kaBenedimet we-Christianity Works. Ngokwe-experience yami, mhlawumbe nakweyakho futhi, uNkulunkulu wenza izinto ezithusayo, izinto esuke singayilindele, izinto ezishiya simangele. Kungani? Akuthathe nje uJohane uMbhaphathizi. UNkulunkulu amthumela phambi kukaJesu ukuba njengokusho kweBhayibheli alungiselele indlela yeNkosi. Kulungile ke lokho. Mhlawumbe indlela yayidinga ukulungiswa. Kodwa bawumuntu ongaqondakali nembala. NgokaMark 1 verse 4-6. Kwavela uJohane ebhabhadisa ehlane, eshumayela umbhabhadisi wokuphenduka kube kuthethelelwa kwezono. Kwaphumela kuye izwe lonke laseJudiya nabo bonke abaseJerusalem babhabhadiswa nguye emfuleni iJordani bevuma izono zabo. UJohane wayembethe oboya bekamela enoqotho lwesikhumba okhalweni lakhe, kumbe ibhande ngolimi lwanamhlanje, edle inkumbi neyinyosi zasendle. Uboya bekamele, amaqhwagi neyinyosi. Ngane kokuthi wayephandle hlane, hhayi esinagogeni, hhayi ngisho ethempelini, abantu babetheleka kuye bezoza umyalezo wakhe owawungehli kahle. Phendukani ukuze nithethele izono zenu. Ngamafuphi singathi qalani kabusha, phendukani. Akona umyalezo abantu abaningi abafunayo ukuzwa. Asithembeke kulokho. Nakube wona sihlobo sami, ngumyalezo lo wawungawulangazelela ukuhamba uyowuzwa. Kodwa nokho kunjalo, babeza bezinkumbi kuye. Kubuka sengathi uNkulunkulu enhlakanipheni yakhe wayazi ukuthi abantu badinga ukuguquka okunamandla andukuba balungele ukubeka unyawo kaJesu ezimpilweni zabo. Sihlobo sami, ngakube sewubile yini nalo guqulo enhliziyo na? Ngakube usukulungele ukudedela isono esinamathela kangaka emphefumulweni wakho? Egameni likaJesu, phenduka, guquka empilweni yakho, khona izono zakho ziyakuthethelela. Ukuyithola devotion e-fresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.